Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Umunyarwanda yarahwereye, umunyarwanda ni nyakujya, umunyarwanda nta mashyi n'umudiho,
umunyarwanda ntamajya namaza umunyarwanda ageze naho mbega kubaho nabyo agomba kuzajya abisaba gatsiko ubundi burenganzira bwose byo sinakubwira ibyo ngibyo rwose agatsiko niko kigize imana muri kiriya gihugu bikabizarangira bite rero naho umunyarwanda wenyine wo guhaguruka kirwanaho kubera yuko icyo navuga gusa ari uko uburenganzira buharanirwa wowe munyarwanda ubabaye wowe munyarwanda watukijwe wowe munyarwanda ubuzwa kubaho wowe munyarwanda ubuzwa gutekereza wowe munyarwanda ubuzwa ubuzima bwawe ukaba ntacyo ugomba kuvuga nta bwinyagamburiro ugomba kuba ukuna mukagenda tavuze nta gitekerezo ugomba kugira mu bigukorerwaho ibyo ngivyo ni wowe bikorerwaho ni wowe rero wo guhaguruka ukirwanaho ni wowe wo gukubita umugereka ya gasiko kakagenda kakakubisa kakaguha amahoro ubundi ukaguma mu bwisanzure bwawe reka none kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe bakunzi ba hadita uka muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana Edouard Kabagema bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu niba muri kunyumva
ndakumva na uranyumva
yego ndabumva neza bwana Edouard Kabagema
urakoze Chantal ndagushuhuje ndasuhuza na Serge mufatanye kuvanga rw'ibyuma ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye bakunda radio itahuka bakunda n'ikigano cyacu mu buryo bw'umwihariko ikigano cy'imibereho mibi y'abaturage nsuhuze kandi abayoboke b'abanyarwanda RNC aho bari hose ku isi nsuhuze n'abandi barwanashyaka abandi mashyaka yose aharanira impinduka n'abantu muri sosiyete sivile nk'uko nkunda kubikora uyu munsi rero tariki ya 10 ngire ngo 10 z'ukwa gatandatu 2021 tubafite ingingo zishobora kugera kuri enye ndizera ku kiganiro kiri bube kigufi n'ingingo ngufi cyane turareba bwa mbere turareba ikibazo ndabanze ndi hari ingingo itarimo hano ariko niyo duheraho ni ingingo yerekeye ukuntu ririya shyaka riri ku butegetsi bya FPR ryotsa ntabwo uko tugitutu bitera abanya litera ubwoba abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu mahanga bakabatera ubwoba turabibona hari inyandiko basohoye uyu munsi ariko kandi nubwo badutera ubwoba nabo bafite ababatera ubwoba nabo bavuga ko hari abantu hari ababatera ubwoba babota n'igitutu turabireba rero ni inyandiko ebyiri zitandukanye imwe igaragaza ko FPR bayotse igitutu bakayitera n'ubwoba indi ikagaragaza ko nayo itera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu mahanga ingingo yacu nyamukuru turareba ikibazo cy'itekinika itekinika ukuntu uturere dutekinika imibare bwa mbere twakunze kwerekana ukuntu uturere dutekinika imibare y'abana bagwingiye noneho ubu ngubu uturere turimo gutekinika imibare y'abana batasubiye mu ishuri iyo ngiyo turayigira ingingo ya mbere tuyirebe ingingo ya kabiri turareba turabasomera ingingo inkuru mu ngingo ya kabiri turabasomera ya Maitre Ntaganda Bernard aho asobanura ko RIB ngo icurikiranya amategeko mu byo ishinja Karasira cyane cyane aradusobanurira ukuntu amafaranga basanganye Karasira cyangwa se umutungo we bamusanganye bavuga ko ngo yawubonye mu buryo wenda butemewe n'iki byose ariko we Ntaganda abona ko rwose nta tegeko Karasira yishe abona bari amafaranga twebwe bari hanze tuzi neza ko abenshi bagiye bamutera inkunga kubera ko leta yari yamwirukanye ku kazi afite agasigara ari umushomeri nta kimutunze afite aho akunda kuvuga ko afite umuntu nawe ufite ibibazo by'uburwayi nawe yitaho ibyo bintu bishobora kuba byaratumye abantu bamugirira impuhwe bagira ngo adapfa kubera ko leta yari yamuhimye nabo bashaka ukuntu bikora mu mufuka bashaka kumufasha kugira ngo adapfa ubwo rero Ntaganda we afite ukundi kuntu abisobanura mu buryo bw'amategeko ariko murasanga neza yuko Karasira nta tegeko yishe ari amafaranga naye nta mukubonera amafaranga nta tegeko rya leta yigeze yica ntabwo rero cyakomye kuba ikibazo aregwa ikindi turi buganireho ni ikibazo cy'uriya rupfu rwa Luka Atanasio uriya wahoze ari ambasaderi w'Ubutaliyani muri Congo uherutse kurasirwa muri Congo harimo abantu barimo gukurikiranwa turabireba mu ngingo yacu ya gatatu ingingo yacu ya kane nayo ni ingingo ngufi cyane ziri ingingo ngufi cyane turareba turibaza tuti ninde ukwiye kwirengera igihombo abahinzi n'aborozi baterwa nuko babona imbuto zapfuye zapfuye ntizimere ntizizira igihe cyangwa se ntizere nkuko bikwiye cyangwa se bakabona amafumbire nkuko ubu ngubu bimeze ubu bakabona amafumbire atujuje ubuziranenge amafumbire ya feki akabahombya ninde ukwiye kwirengera icyo gihombo ni leta ibaha amafumbire na nizo mbuto cyangwa se n'ubwishingizi bwa wundi bavuga ngo abahinzi nibaje gufata turareba neza uko ikibazo kimeze reka rero niba hari umuntu wabaje mu kiganiro reka ndebe yahamagara tukamuha ijambo niba hari umuntu uri kumwe natwe mu kiganiro reka ndebe bo noneho reka hari ingingo iyi ngingo nabwiraga nta nshaka gutangiraho nubwo itari kuri lise ya ingingo tugomba kuganira uyu munsi nasanze ari nk'uko tubiganira kubera ko iriya leta FPR ni leta y'iterabwoba iratera ubwoba itera ubwoba abantu batavuga rumwe nayo ikabikora rwose mu buryo bugaragara itihishira reka nsuhuze mushimiye uratwumva
ndamumva cyane Edouard namwe muranyumva
wi turakumva mushimiye wasuhuza abatwumva mbere yuko tunjira mu kiganiro jambo ni ryawe
ya mukomere cyane reka mbanze ngusuhuze wateguye iki kiganiro nsuhuze na Chantal Nyange n'abandi bose turi bufatanye ndasuhuza kandi abasangira ngendo bose bo mu ihuriro nyarwanda abakunzi ba raditahuka muri rusange n'abakunzi b'ikiganiro cyacu mu mibereho mibi y'abaturage kandi ndasuhuza abahagurukiye iyi mpinduka aho bari hose haba mu gihugu cy'u Rwanda haba no hanze yacyo Edouard rero nkaba nawe ngusubije ijambo nizere ko turagira ikiganiro cyiza urakoze
Jean Pierre reka tujye muri ingingo ya mbere ingingo ya mbere ni ukureba iterabwo hari inkuru yasohotse mu kanya ivuga ngo nyuma y'Ubwongereza abatekamutwe b'abanyarwanda badukiriye Australia muri iyi nkuru FPR iratera ubwoba umuntu witwa Noheri Zihabamwe akaba ari umunyarwanda uvuga ko ya hari bene nyina babiri bavandimwe babiri baburi birengero mu Rwanda ngo uko nabyumvise ngo yaba leta y'agatsiko ngo yaba aramusabye serivisi wenda zo kuneka abandi ba bagenzi ba muri Australia akabyanga noneho mu kumuhana bavandimwe babiri bakaburirwa irengero umugabo ngo yavuze ko wo muri Australia witwa Noheri ngo Zihabamwe ngo yavuze ko yakoze ibishoboka byose agashakisha bene nyina ariko ngo yarahebye gureho kabyaratumye afata icyemezo cyo kujya gutabaza umuryango w'abibumbye igisubizo cya FPR ni kihe rero igisubizo cya FPR kiravuga ko ngo we yashaka kwigira nka mugenzi ngo mugenzi umubwongereza ngo ariko ngo nawe azamera nka mugenzi nubona ikibazo ni ahangaya baso igihe ko mukirandika ko ngo uriya mugabo ngo Zihabamwe ngo yaba ari mu Noheri Zihabamwe ngo yaba ari mu ishyaka cyangwa se muri organizasiyo iriya yaba kasiye nta muhanga bariya bitwa bitwa ngo iki kandi izina kuntu baryisera ngo bitwa abaki bitwa iriya shyaka rya nta muhanga mushaka mwanyibutsa ni kasiye nta muhanga iriya organizasiyo yabo yitwa abaryankuna voila ngo abaryankuna ngo ari mu baryankuna ukibaza niba kuba mu baryankuna ari impamvu yo gutuma bari gisaba abandimwe bo ngo ari mu baryankuna ngo ashobora kuba yarafashe abavandimwe be nabo akabohereza akabarukirita akabajyana mu maryankuna ngo ubwo niwe uzi aho bari mumbe igisubizo cya FPR imbere barayirega mu muryango w'abibumbye nako iriya leta ya Kagame barayirega bati wanyereje abantu baburi birengero wenda barabishe ntabwo aho kwerekana aho bari ikavuga ngo mwene nyina uba muri Australia ngo niwe ugomba kuvuga aho bari ngo yarabarokirise ngo abajyana mu baryankuna ubwo niwe uzi aho bari mwumve igisubizo cya FPR kandi ni kirego barayireze kamemu barayireze ariko mwumve igisubizo baba batanze bo ikindi cyerekana ko FPR itera ubwoba ni ahangaha ni ibintu bikurikira amagambo babwiye Zihabamwe uriya Noheri wo muri Australia bamubwiye ngo Zihabamwe avuga ko ubuzima bwe buri mu kaga kuko yamaze kubona abandi bagerageje guhungabanya umutekano u Rwanda bakisanga I Kigali mu butabera ngo arabizi mwumve neza amagambo babwiye Noheli zihabamwe ngo Noheli ngo arabizi ko amahitamo arabiri ngo uriya mugabo muri Australia Noheli zihabamwe urimo kurega leta ya Kagame muroni ko yanyereje ba bene nyina babiri bakaburirwa irongero ngo uwo mugabo rero ngo afite amahitamo abiri gusa ngo kureka iterabwoba cyangwa se akazisanga imbere y'inkiko haba muri Australia cyangwa mu Rwanda mbyumve neza umba iterabwoba rwose baramumenashije cyane kumupfuka umuntu bati n'udaceceka kwisanga kwisanga ari jambo FPL kunda gukoresha hariya muri bira binyamakuru ngo kwisanga mu Kigali rugusesabanyina ngo yisanze Kigali ndongo nokuvuga ngo urasinzira utaza aho ukajya kunuka ugashiduka ugasanga uri Kigali baguteye ibishingiye bagushimutse urumva ko nokuvuga ngo baragushimuta utera ibishingiye bakakugiza Kigali utabizi urumva ko nokuvuga ko kuba bashimuta abantu bibateye ishema babishya no binyamakuru ngo nutaceceka ngo ukagumya kuduserereza ngo uzisanga Kigali ariko ngiye kindi kibazo mfite urumva ko niterabwoba kwa bamukorera uriya mugabo ariko ngiye kindi kibazo nyi mfite none u Rwanda kore igihugu cyacu twavukiyemo akaharimo ababyeyi bacu n'abasokuruza bose ariko twavukiye n'abasokuruza bacu ariko bavukiye ni kuki bagutera ubwoba bavuga ngo baza kujyana mu gihugu cyawe mu Rwanda none u Rwanda rwahindutse umuriro w'iteka ku buryo ari byabaye igikangisho cyo kuvuga ngo nutitonda ngo uceceke tuzakujyana mu Rwanda cyangwa se mu muriro w'iteka ngewe numva ari ibintu biteye ubwoba kuko umuntu agutera ubwoba ngo nudaceceka ukagumya kumunenga n'ibiki byose ukagumya kumukritika ngo azagushimuta akujyane mu gihugu cyawe mu gihugu cyawe igihugu cyacu cyabaye kibi cyane kiromake cyabaye igikangisho ngo nudaceceka bazakikujyana bisigaye byabaye igikangisho niko byabaye nababwiraga ngo ko bidaha isura neza urwa isura nziza u Rwanda kuvuga ngo u Rwanda rwabaye igihugu cyabaye igikangisho ku buryo Denmark itera abantu ubwoba ngo nibaramuka bibeshye bakajya kwa kuhungira muri Denmark bazabajyana mu Rwanda nkaho ari ukujyana mu muriro w'iteka cyangwa se mu gihe no umusinzi ukuntu babyita mu bagaturika ariko niyo image kuvuga ngo ni ahantu habi cyane ku buryo nuramuka wibeshye kuko zikosa bazahakujyana n'u Rwanda rero nuko rwabaye rubi cyane ni umuriro utazima nk'uko bavuga mu bagaturika cyangwa se muri gihe nomu habaye habi cyane ku buryo batera abantu ubwoba ngo n'ubumya kudukritika ukagumya kuvuga kuduserereza mu buryo bwa politiki n'iki byose tuzagushimuta tukujyana ahantu tube tuguha igihano gikomeye cyane nk'uko kugeza mu muriro w'iteka bo reka ndekeranga ariko ikintu nashaka kubona nuko murumva ko uriya mugabo Noheli zihabamwe baramuhaye menace zikomeye cyane kuvuga ngo nadaceceka ngo azisanga I Kigali kandi uriya mugabo ashobora kuba nta nationality y'u Rwanda afite wenda birashoboka wenda afite nationality ya Australia gusa umva kumenasa umuntu ufite nationality y'ikindi gihugu cyo muri Commonwealth nkuru ukamumenasa ngo natitona ngo aceceke ngo apfuke umunwa yo wareke kugukritika cyangwa se kukunenga ngo uzamushimuta yisange mu Rwanda ngirumva ari ibintu biteye ubwoba numva ari ibintu biteye ubwoba noneho rero urumva ko ku ruhande rumwe FPL irimo kumenasa abantu batavuga rumwe nayo ngo izabashimuta nibatitonda izabashimuta bisange mu Rwanda ariko nanone ku rundi ruhande hari inkuru itwereka ko nayo FPL nayo ifite abantu bayitera ubwoba ni mu nkuru yitwa ngo yo mugiye ko nayo ivuga ngo igitutu cy'iterabwoba no guhimba ibinyoma mu gushaka gufunguza abakora ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda ahangahera twereka ko nayo hari abantu barimo kuyota igitutu bayikoreraho icyo bita igitutu n'iterabwoba nayo nkuko nayo ikorera igitutu abanyarwanda bari mu mahanga batavuga rumwe nayo ikabakorera iterabwoba nkuko mumaze kubibona nayo ifite abandi bantu ngo barimo kuyikoreraho iterabwoba ibyo byanditse uriya muryango witwa Randos Foundation uraye usabye hashize umuntu umwe gusa uriya muryango wo muri Amerika witwa Lantos Foundation usabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubwongereza n'Uburayi gufatira ibyemezo uriya Colonel Jeannot Ruhunga utegeka RIB na Johnson Businge utegeka Minisiteri y'Ubucamanza kubera ko ngo bagize uruhare ruziguye donc uruhare rugaragara rufatika mu gushimuta rusesa bagenda icyo ngicyo mwaracyumvise urumva barakeye rero yagiye ko mu gihe cyandika ngo abantu barimo ku urwanda barimo kurukoreraho iterabwoba ni gitutu ubwo ni ibyo ngicyo bavuga barasobanura gute rero bikacake paragraphe bavugamo rekanze nibashakire ngo ahanga hari paragraphe bandika ngo muri inkuru bandika ngo ibi ni ibinyoma birimo gucurwa kugira ngo barebe noneho ko hari icyo byamara ngo afungurwe bwo aravuga rusesa bagina ngo uwe ngubwe rusesa bagina ngo yisabiye abana be kubuza induru bamamaza ibi binyoma ibi kandi barabikoresha nk'iterabwoba umba bakoresha ijambo iterabwoba ngo barabikoresha nk'iterabwoba bifashishije abanyamakuru b'ibinyamakuru mpuzamahanga imiryango mpuzamahanga idafashije ubwo baravuga Rantos Foundation ariyo nyine ya yasabiye ibihano Johnson Businge na Jano Ruhunga ngo bifashije imiryango mpuzamahanga idafashije ingaga z'abavoka buzuye agasuzuguro ubwo baravuga ruya rugaga rw'abavoka rw'iburayi rufite abavoka bageze kuri miliyoni narwo ruherutse n'ubashize iminsi ibiri narwo ruya rugaga rw'abavoka ruvuze ko uriya rusesa bagina agomba kurekurwa nta zindi discussion nta zindi condition agomba kurekurwa agasubira mu Bubiligi urwego rw'abavoka ubwo ni izo ngaga z'abavoka nizo bari kuvuga ibintu bagiye babivuga nyine batavuga mu mazina ariko umuntu azi ibyo bashaka kuvuga ngo izo ngaga z'abavoka ngo buzuye agasuzuguro gashingiye ku gutesha agaciro abanyafurika no kutumva ko nta butabera buba mu bihugu bya Afurika byo byose mwumva ko nawe nubwo urwanda rurimo kota igitutu ntabwo rukota igitutu gutera ubwoba uriya noheri zihabamwe n'abandi batavuga rumwe na leta bavuga ngo bazisanga Kigali bazabashimuta bisanga Kigali ngo bazi uko abandi byabagendekeye urumva ko nabo urundi ruhande bafite abarimo kubota igitutu handa barabyivugira iyi miryango mpuzamahanga kandi na titre y'inkuru uvuga ngo ni igitutu ngo kitera bwoba ngo barimo kubashyiraho kugira ngo bafungure abantu mu Rwanda urumva rero ko nge ndumva ko uko iriya leta FPR itera abantu ubwoba ibamenasa nako nayo ifite abandi bayitera ubwoba kandi ngira ngo ubundi bagombye kumva ko ni ibintu byoroshye kumva usibye ko burya ngo baravuga ngo ngo amatwi ari mu rupfu ntago yumva niko bavuga kuva iriya nama ya Chogamu wa inama ya biriya bihugu bivuga icyongereza inama ya umuryango wa Commonwealth ufite abere mu Rwanda bakayisubika iriya leta Kagame yagombye kumva ko yakagombye kuba yarashyize ubwenge ku gihe igacisha make igahindura imikorere igahindura imikorere ikihana ikagenda igakurikiza amategeko mpuzamahanga ikabaho nka leta igakora nka leta n'izindi zose zo ku isi ikubahiriza uburenganzira bwa muntu kuko nikomeza kuriya n'ibindi bibizaza kuko ni bya bindi ngo ngutira injiji amarenga amara ibinonko amarenga barayabaciriye sinzi impamvu batabyumva biriya bintu ariko nta kintu bumvise nta somo bavuyeho n'ugumya kwica abantu gutera abantu ubwoba kubashimuta ntacyo bigamo kandi isi ibintu byabo irabirambiwe bibagombye kwimenya reka ndekera aho ngaho Jean Pierre ingingo ntabwo yari ku murongo ariko ufite kwa commentaire washyira wayivugaho wagatanga ijambo rya Jean Pierre
urakoze cyane Edouard izo nkuru nange naharaho nagiye nzisoma ariko nkurikije topic iyo kuri ya Noheri zihabamwe ngira ngo batanze urugero batanga urugero kuri rene mugenzi bavuga yuko ngo ari umuntu ngo w'umwambuzi ngo nuwo ngo Noheri ngo kaba ari rugongo rumurindirije ariko mu byukuri ikibazo cyabaye hano ntakwirwa mbisubiramo cyane ariko hariho iterabwoba FPR yaza gukora iterabwoba hano mu Bwongereza ntabwo rero ikibazo yari rene mugenzi wenyine muribuka ko harimo na Musonera muribuka ko bateye ubwoba na Nobo Marara n'abandi benshi ibi bya spying babikoze kenshi mu iki gihugu ntabwo rero kuba bafocusinga kuri Rene bamugereranya n'uyu Noheri nuko baba batarizi mbese babasha kugira ngo bashake cyashaho kiri ariko ikigaragara nuko pressure ibageze kure kubera yuko ibi bihugu yabi bihugu baronkeyemo urumva amafaranga yajyaga va hano mu Bwongereza yavaga muri Amerika mu bihugu byinshi nk'Ubudage u Hollande urabona ko ari kugenda agabanuka ibyo ngi by'abantu bagomba kubimenya kandi bikaba biterwa n'ingufu abantu opposition bishyiramo ni kuvuga ngo niba uyu Noheri bamubonamo umuntu ushobora kwandikira UN kanamusubiza baramubonamo ikibazo ubwo muri Australia urumva naho kandi murabizi ibintu bya spying byarahabaye cyane mu gihugu cya Australia kandi uziko tumaze kuhagira abantu benshi cyane community yaho irakomeye cyane kandi opposition twizera twebwe abazi uko dukora ubwo rero kuri FPL yumva irakaye cyane ikumva ifite ikibazo kubera ko iyuvuze ngo bazisanga mu Rwanda nese nkuko warubivuze mu Rwanda se igihugu cyacu twafite abantu bose twafite imiryango kuvuga rero ngo kuba umuntu yakwisanga mu Rwanda ikibazo kujya mu Rwanda abantu bose barabikeneye ahubwo ikibazo naho ubugiye ni mu muriro utazima bo u Rwanda baruhinduye umuriro utazima kuburyo nabo babizi ko bahahinduye indiri y'ubwicanyi indiri yo gufunga prison ya prison ifunze kandi igihugu cy'u Rwanda cyari igihugu gifite ubwigenge gifite ukwishyira ukizana gifite abaturage bunze ubumwe ariko hatarimo biriya bintu byo kwica kwirirwa bamanika abantu ukajugunya umuntu hejuru y'inzu wajya kuvuga ngo yiyishe kandi ari wowe wamwishe ukajugunya umurambo ibi ni ibintu turi kubona ibintu bitigeze bibaho mu buzima ubutegetsi buroga bukaroga abayobozi bukaroga abasirikari bukaroga bene igihugu bukaroga abantu babahunze ibintu byose ibi ni ibintu ntekereza ko nabo bavumbuye yuko igihugu cyabo cyahindutse umwanda ntabwo kikiri igihugu umuntu yagakwiye kwifuza kubamo asangamo abavandimwe be urumva igihugu wavukiyemo igihugu yenda abantu bafitemo n'imitungo ariko ugasanga cyabaye igihonomo ubwo ariko nibo babigize bagihibiye kuriya ngira ngo bakwiye no kwiseka aho kwinenga bakavuga bati iki gihugu cyari cyiza k'umunyarwanda kera yajyaga ajya kwiga hanze agashimishwa no guhita ataha yihuta ajya gukorera igihugu cye gusanga abavandimwe be kwimariya cyangwa gukora ibindi byose ugasanga ubu ngubu noneho umuntu arava mu gihugu yabona buruse yo kujya kwiga yajya kurangiza ugasanga yatangiye kwa kubuhungiro ukibaza ute se ibi bintu iki ni igihugu bo rero barabizi ko bagihinduye umwanda bagihinduye ikintu kibi abantu badakwiye no kwifuza kubamo rero ubwo rero ni ikibazo gikomeye kubera yuko ntabwo tuzi amaherezo uko bizagenda ariko rero ntabwo twareka kubivuga cyangwa tureke gukora ahubwo icyo nasaba abanyarwanda bose bari muri opposition bakomeze bakore banavuge amaradiyo ni menshi amateleviziyo ama YouTube ni menshi ariko bagerageze bagire bashyiremo n'ibikorwa bere kuvuga gusa bere bajya ku ma YouTube gusa bashyiremo n'ibikorwa bindi kari agatsiko tugashyire hasi kubera yuko mu by'ukuri ntaho urebye nabo bafite ikibazo gikomeye kiri hariya nanone yenda navuga yenda kugira ngo ndangizeho gato nuko bafashe umuntu umwe bamugira ikigirwamana ariwe Paul Kagame bumva nta wundi ngo wayobora u Rwanda ubwo urumva atari ikibazo gikomeye kubona abantu bashobora kumara imyaka irenga 20 nta wundi muntu babona ngo ariwe ushobora kuyobora u Rwanda nta wundi warushobora utekereza amashuri bafite utekereza ubwenge bafite utekereze amafaranga bafite ariko bakumva ko ari umuntu umwe byose bituruka ku muntu umwe icyo ni ikibazo ubwacyo ni danje ni igihugu gisa nkaho ari nka kiriya kirunga gihora gishaka kuruka ubwo urumva niyo mpamvu uzajya kubona ukabona nk'umuntu wese ubona ufite ijwi ushoboye kumvwa n'abantu ugasanga baramwatatse uzajya wumva bataka abantu nka ba General Kayumba bataka abantu nka ba Victoire Ingabire bataka abantu nka ba Rusesa Bagina kubera iki kubera yuko bo bafashe umuntu umwe ariwe Paul Kagame bamushyira imbere kugira ngo babone undi muntu bavuga bati uyu twamushyigikira igihe Paul Kagame yaba adahari yayobora agakomereza aho yarageze ni ikibazo kubera iki igihugu niko nari mbivuze bagihinduye umwanda bagihindura gihonomu mu muriro ahantu kumva ngo umunyarwanda subiye iwabo ngo ubwo ngo ni ingorane kandi ahubwo abantu bagakwiye kwifuza kuba bari iwabo kuba bohereza y'amafaranga kuba bohereza bajya gukora imishinga ibintu nk'ibyo ubwo rero ngiye uko ntekereza nabo ubwabo ntibiyizeye ntibazi ejo uko bizagenda ejo habo haragoye nta wavuga ngo rero ngo afatanye nabo cyangwa ngo avuga ati aba bantu bashobora guhinduka kuko ibyabo byararangiye nabo basigaye bibonamo mbese nabo bibonamo nk'igicucucucu gishobora kugwa ukuriya wibona nk'igicucucucu ugatekereza ko gishaka kuguhemukira kandi ari cyawe ukajya wirebamo umwanzi uwo urebanye nawe uwo mwagakumbye gukorana kumubona mu mwanzi unenza akantu gato nguriya ni umwanzi akantu akariko kose aho kava kakagera ugasanga nabo ubwabo ntibiyizeye ntibazi ejo bundi ko hazaba hameze yende nabangarukirije aho ngaho ubwo tugakomeza urakoze Edouard
urakoze mbere ko tuba kuri ingingo umuntu yakwibutsa bari abagabo b'ikigari ko igihe cyose mu Rwanda zaba karengane abantu badafite ubwisanzure abantu banyagwa ibyabo abantu bashimutwa abantu baburirwa irengero abantu babuzwa batemerewe umwe bamwe bemerewe ibandi batabyemerewe mbega harakarengane gakabije icyo gihe cyose bizameze gutyo opposition izabaho ibi ngibyo ntibakibeshye bishe sendashonga byahagaze bishe karegeshya ntibyahagaze n'abandi benshi bagiye bica bishe ikintu ntibyahagaze n'uwo barimo kwifuza na rusese bagiye baramushimuse ntibyahagaze n'abandi benshi n'abandi turafite abantu benshi bagiye bica muri RNC abandi bagiye babashimuta no mu yandi mashyaka ya FD bagiye bashimuta abandi bazi ko ngo opozisiyo bayishenye uriya urabona ingabire nawe bamuhejeje hariya urabona ntabwo opozisiyo izahagarara kuko byose opozisiyo itegwa n'akarengane akarengane kariho ntabwo ibintu bizahagarara bizakomeza rero ntibibwire ko n'uwo nguwo muri Australia noheli ngo zihaba bamwe bashaka niyo bamufata ubu ngubu bakagenda bakamwica byakomeza ntabwo rero nibakosore ibyo bagomba gukosora ariko kwivuga ngo bazafata abantu ngo babice babafunge ngo babategekeshe mu buryo ubu n'ubu nako babatera ubwoba ntabwo bizakunda igihe cyose akarengane kariho bizakomeza ruzashyidika mpaka buriya butegetsi buvuyeho ibyo ngibyo kandi barabizi neza mureka ndekera ngo tujye mu ngingo yacu ya kabiri ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo cy'itekinika mu mbabare ni akenshi ni ingingo nkunda gusubiramo ariko impamvu ngomba kuyisubiramo ni ingiki kuko ntabwo iriya leta ntabwo tugomba kuyemera ko itubeshya cyangwa se ngo ifate ibintu bya feki bishyire mu banyamakuru byo kubeshya abanyarwanda babahe imibare itari yo mbega babajijishe bagire ngo ibintu bemeze neza noneho abantu bagende buhumyi bemera ibyo bababwiye kandi ari amafuti igihe cyose tubonye ko ibintu bavuze birimo amakosa ari ibintu byo kuyobya abantu byo kubabeshya byo kwirarira byo kwerekana uko batari igihe cyose ahantu tubonye ikosa tugomba guhita tubyereka abanyarwanda bakamenya ko ari ibinyoma iriya leta itegekera ku kinyoma kuko n'ubundi bayita leta y'ikinyoma bo muzi neza ko mu minsi ishize nagiye mbereka ko uturere ubundi ikintu gitangaje gituma cyatuma umuntu anabigarukaho urabona leta iravuze iti ubu kugwingira kw'abana bari munsi y'imyaka 5 uri 38 ku ijana ubu ndavuga wenda mu gihe gishize ubu ngo basigaye bavuga 33 ku ijana nabyo wenda ntacyo ariko ntacyo nta sera ni kimwe bo bati 38 ku ijana noneho wabarisha ku umubare w'abaturage donc abana bari munsi y'imyaka 5 ni bangahe ku baturage bose usanga ari nk'abarindwi ku ijana cyangwa 8 ku ijana noneho ukabafarisha muri abo ngabo barindwi ku ijana ubonye b'abaturage bari munsi y'imyaka 7 ugafatamo 38 ku ijana donga bari munsi y'imyaka 5 usanga ari barindwi ku ijana ugafata bari nk'ibihumagana n'40 ngirengo noneho wafatamo 38 ku ijana ukazagera ku 300 hafi 60 noneho ibihumagana 60 Urwanda rufite abana ukatwereka ko mu mibare yemewe organisation zose itashidikanywaho ugasanga Urwanda rufite abana bagwingiye 360 bari munsi y'imyaka 5 360 ukabishyizaho ariko wajya mu nkuru zisohoka mu Rwanda ugasanga akarere ubwo twarabarishaga ugasanga nibura akarere kamwe kagombye kuba gafite nibura abana 10,000 bagwingiye akarere kamwe kuko dufite uburere 30 bashobora kuba benshi cyangwa bakaba bakeya bitewe n'umubare w'abaturage bari mu karere ariko nibura otur hafi aho ngaho abana 10,000 bagwingiye muri buri karere ariko abona akarere kagirije inkuru mu gihe ko mu museke muri Kigali Today ukumva umuntu abantu bo mu karere baravuze ngo mu mwaka ushize twa dufite abana ngo 180 ngo bagwingi bari mu mutuku ngo ngo 100 bamaze kuvamo ngo hasigaye 80 gusa abantu bagombye ukurikije umubare w'abaturage babo bagombye ko bafite nibura abana 10,000 bagwingiye bakabwira bati dusigaranye abana 100 bagwingiye gusa ukaje no mukandi karere ugasanga naho niko bavuga ugasanga bati umwaka ushize twa dufite abana 300 bagwingiye ubu ngubu magana bari mu murongo utukura ubu dufite 200 bamaze kuva mu murongo utukura udusiganya abana 100 gusa bagwingiye mu karere kandi aka karere nako kagombye kuba gafite nibura abana wenda 1,905 1,105 hafi aho ngaho bagwingiye none uko iyo tutari ko abana ko leta ifite ivuga ko imibare ya leta ubwayo yerekana ko mu gihugu hari abana 300 bagwingiye 1,360 bagwingiye akarere kamwe kakaba kavuga ko gafite 100 akandi gafite 150 akandi gafite 180 akandi gafite 200 ubwo abana bari hehe niba batari mu turere ko mu turere ntabwo abana tubabona barabahisha ugasanga ahubwo usanga nagiye mbikarikira nkajya mu hasi nkabikarikira ngasanga niba mu karere wenda kugwingira ari 42 bagatanga imibare ugasanga no kugwingira iwabo ugasanga ni rimwe n'igice wenda rimwe n'igice ku ijana none ukibaza uti birashoboka ko mu gihugu hose kugwingira kw'abana bari munsi y'imyaka 5 bishobora ko ari 38 ku ijana none tukabona akarere kugwingira ari rimwe ku ijana murumva icyo kinyuranyo gishoboka ntibishoboka imibare iba yegeranye niba ari 38 ku ijana hamwe ushobora gusanga 35 ku ijana hano ugasanga 42 birashoboka ariko kuvuga ngo hari akarere karimo kugwingira ari rimwe ku ijana ntabwo bishoboka kandi iyo bavuze ngo dufite abana 120 ku ijana gusa warakarikiriye gusanga wenda kugwingira ni rimwe ku ijana ukumirwa ukavuga uti ibi bintu ni tekinikali raterwa n'iki ni kwa kundi baba bashaka kwesa imihigo kugira ngo babone neza no kwanga kwitera icyasha ngo berekane ko ibibazo babitunganyije mu karere kabo ni ubuswa se bwa bundi bavuga bati ireme ry'uburezi ryarapfuye ku buryo abantu batamenya no gukarikira wenda ngo bavuge bati ku baturage bangahe dufite imibare imeze gutya na gutya na gutya nabyo birashoboka akaba wenda batabiterwa n'iki bibi ariko ngatekereza ko ari ugutekinika noneho murumva ko iyo ni mu minsi ishize naberekaga ikibazo cyo gutekinika imibare y'abana bagwingiye noneho rero ubu ngubu bimeze bite mu byerekeye abana batasubiye mu ishuri muzi neza ko covid nako guma mu rugo irangiye minisiteri y'uburezi yahise dutangariza ko abana 10% batasubiye mu ishuri ndetse icyo gihe yaratubwiye ko mbibutse bahise bavuga ko hari abarimu 14,000 batasubiye mu kazi kabo mbo ariko turi ngo turareba ikibazo cy'abana batasubiye mu ishuri mbo minisiteri ni leta itubwiye ko ifite abana 10% batasubiye mu ishuri ibyo biroroshye kubibara twari twabonye ko abana biga muri primaire ari 2,600,000 hafi muri secondaire akiga hafi abana 800,000 noneho wabateranya ukazabona ko abo bana bose ari hafi 3,300,000 noneho wafata 10% iyo ministeri y'uburezi yatubwiye ugasanga mu Rwanda abana biga muri primaire na secondaire barimo abana 330,000 cyangwa se 10% bya 3,300,000 tukaba dufite abana 330,000 bo muri primaire na secondaire batasubiye mu ishuri kubera COVID-19 kubera ko ababyeyi babo babuze uburyo babura amafaranga aho bakuraga amafaranga barahabura kubera COVID-19 kubera guma mu rugo abana 330,000 none hejo ubundi rero leta yaradutunguye yatubwira ngo gutyo gusa baradutungura batubwira ngo abana ngo batasubiye mu ishuri ngo ni 5% nta nubwo kuva ku 10 kugera kuri 5% nta nubwo bigeze batubwira batwereka ukuntu icyo leta yakoze kugira ngo abana basubize mu ishuri niba hari gahunda uko byagenze nta kintu baradindutse gusa batubwira ngo 10% barivuyeho bahita batubwira 5% ariko noneho tunabyemere uziye ko nta kubyemera baragoye nta gahunda leta yigeze ikora ko ni ikibazo cy'amafaranga kugira ngo abana bata ishuri bareke be gusubira mu ishuri kubera covid ni ikibazo cya minerivari ni ikibazo cy'ibikoresho ni ikibazo cy'amafaranga cy'ubukene nta kindi ntabwo ari ubushake bukeya nk'uko bamwe bashaka kubyerekana mu turere hirya no hino bavuga ngo abana ntibajye mu ishuri ngo ababyeyi barangaye none ikibazo cy'ubukene bwatewe na COVID-19 rero nta leta nta kintu yigeze ikora kugira ngo ifashe bariya abana 10% batasubiye mu ishuri kugira ngo bagaruke iyo ibikora yari kubitwereka tukabimenya mbo noneho dufate ko iradutunguye iratubwiye ngo ngo no gutekinika imibare barayitekinitse bati abatarasubiye mu ishuri ni 5% gusa noneho tunabyemere ko ari 5% ubwo nuva ko niba bari 10% bari 330,000 ubwo aba 5% noneho baraba 165,000 ubwo nuvuga ngo leta iratwereka ko ifite abana 165,000 batasubiye mu ishuri kubera ingaruka za COVID-19. Noneho rero turebe mu turere tumwe na tumwe ibyo batubwira, urumva ko niba batubwiye ko bafite abana 165,000 mu gihugu cyose ugabanyije n'uturere 30, wabona ko hafi buri karere kagombye kugira abana nibura 5,500 batasubiye mu ishuri, hafi aho ngaho 5,500, 5,500, 5,600 hafi aho ngaho, urumva abana benshi ibyo byose buri karere kagombye kuba gafite abana nkabo abana bageze ku 5,500, 5,600, 5,800, 5,800 hafi aho ngaho. Ariko hari inkuru yasohotse muri Kigali Today yo ku itariki ya 6/6/2021, inkuru yavugaga ngo iyo muri Kigali Today yavuga ko muri Nyagatare ngo umukuru w'umudugudu ngo wagaruye abana uzagarura abana mu ishuri wazajya ahembwa. Iyo inkuru nicyo yavugaga, ariko inkuru irangira bavuga ko mu karere ka Nyagatare, kandi karere gafite abantu hafi 400,000 barenga 400,000, tubona abantu barenga 400,000, ngo mu karere ka Nyagatare ngo hari abana 417 gusa bataye ishuri batasubiye mu ishuri. Mubyumve neza imibare ya leta iratwereka ko nibura muri karere hagombye kuba hari 5,500 by'abana batasubiye mu ishuri kubera COVID-19, kugira ngo bya 165,000 biri mu gihugu hose bagomba kuba bafite ahantu bari, bagomba kuba bafite ahantu bari, urumva ni mu turere ubwo tuba tugereranyije kwa. Noneho umva rero, ahantu hagombye kuba hari nibura abana 5,500 batasubiye mu ishuri, hafi aho ngaho baratubwiye ngo bafite abana 417 gusa batasubiye mu ishuri, urumva ko harimo ikinyuranyo giteye ubwoba cyane, urumva harimo itekinika. Noneho muri Rusizi naho rero hakosohotse indi nkuru, ndumva yo muri Musekerwa, mu Museke yo ku itariki ya 8/6/2021, akarere ka Rusizi nako gatanga imibare ihabanye cyane n'ukuri, kuko mu nkuru yatambutse nyine mu Museke kuri iyo tariki ya 8/6/2021 hashize iminsi ibiri, ivuga ko ngo hakozwe, iyo nkuru yavuga ko ngo hakozwe umukwabo wo gushakisha abana ngo bataye ishuri. Inkuru irangiza bavuga ko mu karere ka Rusizi hari abana 600 gusa batasubiye mu ishuri ngo kubera nyine COVID. Urumva ko ukoze mu ayene ubona ko mu gihugu hose nibura buri karere kagombye kuba gafite nibura abana 5,500 hafi aho ngaho, yego hamwe bitewe n'umubare w'abaturage ba buri karere, ntabwo abaturage ntibangana muri buri karere, bamwe bashobora kugira wenda 4,500 abandi bakagira 6,000 abandi bakagira 5,200 hafi aho ngaho. Ariko kugira ngo umuntu wo mu karere aza avuga ngo afite abana 417 gusa batasubiye mu ishuri, undi akavuga ko afite 600, ese n'akandi karere nikaza kakavuga gati dufite 300, akandi gati dufite 700, akandi gati dufite 280, akandi gati dufite 330, utwiriye kuko bigaragara ko nta karere nakamwe kemera ko gafite abana batasubiye mu ishuri. Ibyo 165,000 leta idutangariza bizagerwaho bite? Uzasanga ikibazo ahangaha, nuvuga ngo imibare tubona yo muri leta nta karere gashaka kwemera ko gafite abana bagwingiye, nta karere gashaka kwemera ko gafite abana bataye ishuri. Abo bana leta ivuga baherereye hehe? Baherereye hehe? Ari abo bagwingiye 300,000 nako abo bana bataye ishuri, nkoresha imibare nayo itekinika ya leta igezweho ubu ngubu, abo bana 635,000 batasubiye mu ishuri baherereye hehe? Ko nta karere kemera ko gafite abana batasubiye mu ishuri, batanga imibare ihabanye cyane n'ukuri, bari hehe? Baba bari mu karere kamwe se bihariwe? Abo 165,000 bose bari mu karere kamwe, bari hehe? Ko nta karere na kamwe kerekana imibare ihwanye n'ukuri. Ndio nkuru ukibaza rero uti bari abantu mu gutekinika bashyiramo n'ibintu by'ubuswa. Ikindi kintu nababwira nuko ndio mu gutekinika bashyiramo ibyubuswa, kugumba ko kugira ngo buri karere kange kwerekana ko gafite abana bagwingiye, kange ko kwerekana ko gafite abana bataye ishuri cyangwa batarisubiyemo, gatanga imibare ihabanye cyane n'ukuri. Ubiteranyije byose bose buri karere kagiye gatekinika ya mibare leta itanga miremire cyane, twabura aho abana baherereye kuko nta karere gashaka kwerekana uko abafite, urumva aha hari ikibazo gikomeye. Irindi tekinika riteye ubwoba ni uko nka buriya batubwira ngo abana bataye ishuri kubera COVID-19 ngo n'abana 5%, akaba ari ikinyoma gikomeye cyane. Kubera iki ari ikinyoma gikomeye cyane? Kubera ko no mu bihe bisanzwe, mu myaka isanzwe yashize COVID itaranabaho, bavugaga ko abana bataga ishuri ari 6%, babaga barataye ishuri bararetse barataye ishuri noneho rukibaza uti ni gute abana bataga ishuri mu bihe byiza ntabwo nabwo ko ari bihe byiza ariko mu bihe bya mbere ya covid ko bitarabaho bashobora kuba ari benshi kurusha abo muri covid muzi neza ko covid yazanye ubushomeri bwinshi cyane abantu babura imirimo cyane cyane bari bakora mu mirimo yingiyi iciriritse itagira kontaro babita ngo ni muri secteur informeri abantu benshi ndetse bigize kutubwira ko mu kwezi kwa gatatu kumwaka ushize hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatanu hari abantu miliyoni bari bataye akazi bari babuze akazi batakaza akazi mu byumweru bibiri noneho bari batakaje akazi ndongurwa ko igihugu ibintu byinshi byarafunze business zirafunga abantu babura akazi babura amafaranga ndetse bikanagaragara yuko hari abantu ngo bageze ku 10,000 bataye akazi bataye baretse kujya muri university bacikije ndongo batasubiye kwiga muri university kubera ibyo bibazo byatewe na covid kandi mbere ntago byabagaho none ukibaza uti ni gute abantu batekinika mu Rwanda batekinika kugezaho batekinika bakibagirwa ko bagafata imibare usanga muri ibihe bya covid muri mwaka igihugu ubukungu bw'igihugu bwashigishwe na covid dufite imibare mikeya y'abana batishuri kurusha mbere ya covid ninde muntu ushobora kuba warakandagiye mu ishuri ushobora gukora iryo kosa uso wasobanura gute ko abana guta ishuri byagabanutse mu gihe cya covid kandi donc abataga ishuri bari benshi cyane mbere ya covid mu myaka ya mbere ya covid bari benshi cyane kurusha ubungubu kandi ubu ngubu ni ibintu byabaye bibi cyane urumva rero ko iyo batekinika harimo bashyiramo n'ibintu by'ubuswa bagatekinika bya bindi bagatekinika bakagira bakitekinika bakibagirwa uko ibintu bimeze urumva ko kubona mu myaka ya mbere ya covid abatanga ishuri 6% no muri uyu mwaka wa covid ubukungu bwashigishwe na covid ibintu byose bigapfa bikarangira ugasanga baratubwira ko abatanga ishuri 5% urumva ko ibyo ni amakosa akorwa n'abantu babyita amakosa y'abatangiza mpete niko babyita reka ndekira aho ngaho ijambo ni ryawe ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze cyane Edouard ntabwo byoroshye ntabwo iyo uri kubivuga ntabwo umenya niba ari igihugu niko ibi ntabwo bishekeje rwose abantu bagomba kumva yuko mu by'ukuri guteganyiriza igihugu atari uguteganyiriza inyoni cyangwa se ibindi bintu mbese wavuga bitagira ubwenge kuko mu by'ukuri iyo uhereye nko ku iki kibazo cy'igwingira ry'abana umwana burya atangira kugwingira niyo nyina kimutwite urumva ntabwo iyo umubyeyi atatwaye inda ngo yitabweho ngo umurinde imibabaro hanyuma umwana akavuka akagera ku myaka 5 aho hantu niho ubuzima bw'umuntu butangirira ikibazo cyo kugwingira kw'abana batoya rero nubwo babyemera batabyemera kirahari ariko gifite ingaruka nini no kuri tuba tuvuga by'imyigire kuri ubukungu bw'igihugu kuri mbese kuri future y'igihugu ahituruka ikagera cyane y'abantu bari kugwingira burya kuko ntabwo umuntu agwingira mu gukura gusa mu kudakura gusa burya yabanje kugwingira mu bwenge donc imbere burya haba harashize nubwo umuntu ubona yarabaye yarananutse kubera ntakure cyangwa iki ariko burya imbere ho aba yararangiye kera no kuba ko n'imitekerereze iba yaragabanutse ubwenge bwe buba bwaragabanutse mbese ingirangingo z'umubiri we zose ziba zarangiritse ku buryo n'indwara zishobora kumwataka vuba no mu bukure bwe n'aho amaze kuba mukuru urumva ni ibintu bibi cyane ariko ubwo nkurikije uko waruvuze uti imibare bagenda batanga mwe kugwingira kw'abana ngiye hari igihe ntekereza ko n'iyi mibare twagiye tubivuga kera ko akenshi bakoraga imibare ari ukubera gushaka amafaranga twatekerezaga yuko mu bintu bya business ariho yenda cyangwa mu bintu byerekeranye na ekonomi by'amafaranga ariho bashobora gukora imibare nabi yo gutekinika ariko urabona no mu mibereho y'umuntu umwana utari wagira imyaka 5 bakajya gutanga imibare babeshya ntabwo rero u Rwanda nge bigumye gutya ntabwo mu myaka iri imbere rwazasenyuka ntekereza ko banabiteguye bakaruharira nk'abantu bakeya n'abanyamahanga gusa kubera ko buryo iyo ureka umwana muto ukamwica akivuka mu by'ukuri uba uri kwica future ye habi abenshi babyita ko ari genocide kuko nayo ari genocide byo ko genocide gitumi nabaho nuko bica abantu bose bahereye ku mwana no ku muto no kuri munda ya nyina no ku mukecuru nibi ngibi rero byo guhisha imibare abantu bamenye ibyari byo urumva ni ikibazo uturere twose uko abana bagenda bagwingira bavuga totali yose bavuga ko ari 38% ku ijana ari igipimo cyo hejuru cyane kuko bavugaga ko umunyango mpuzamahanga wavugaga yuko ngo ubundi kugwingira ngo mu gihugu kiri hejuru cyane byarakabije ngo bavugaga ko ari 25 ubwo ni kuba ugeze muri 30 ingahe ho uba wararengeje 25 nirwo rugero bafataga ariko nabwo bakavuga yuko nabwo icyo gihugu kiba gifite 25% cy'abana bagwingiye nacyo kiba gikwiye kwisubiraho uko kigakora uko bishoboka byose noneho aba uwo mubaruka gabanuka ku buryo bagera no kuri 10-15 mbese hasi ya 25 ubwo rurwandi rwabaga ruri kuri 38 rwabaga rwararengeje kandi urumva harimo n'uturere tumwe na tumwe binarenga bikagera muri za 45 hafi 50 mwatsiye y'abana hafi mwatsiye y'abana bavuka bose bakaba bavuka bagwingiye ubwo rero ni ibibazo mu by'ukuri abantu mbese umuntu wese umunyarwanda uwo ari wese hafi akagera akwiye kubifataho kubitekerezaho ntitubwenda ngo n'abantu bari muri politiki gusa kuko ibintu n'abantu bari muri sosiyete sivile n'abandi bantu bose bakora bigenga bafite ibintu bakorera imiryango mpuzamahanga cyangwa iki upfa kuba uri umunyarwanda iki kiba ari ikibazo gikomeye nta n'ubwo wagiharira abanyepolitike gusa niyo mpamvu abantu bose baba bakwiye kucyamagana cyane cyane iyo tugarutse kuri statistike baba batanga kandi ari ukubeshya zidahuje n'ukuri kuko aba bana basubira mu ishuri naho urumva nk'uko bari bavuze 165 ntago byaboneka kandi bavuga yuko ngo buri karere ngo kaba gafite 400 cyangwa 500 kandi mu mibare ya wari ukoze uvuze uti 5 nibura 5 nibyo byagera ku 165 mu gihugu cyose iyo bavuze 400 cyangwa 500 ntago wazagera kuri 165 iyo rero ntatinze mu mibare mu by'ukuri nuko icyo tuzi nuko iriya leta ifite ikintu cyo kubeshya ariko nanone burya hari n'igihe babeshya bashaka n'amafaranga kugira ngo batange mu miryango mpuzamahanga muri za World Bank cyangwa se IMF kugira ngo babone amafaranga bavuge bati u Rwanda rufite abana benshi bagwingiye rufite abana bataye ishuri benshi ngo babahe amafaranga nyine y'inguzanyo cyangwa y'impano y'ubuntu ariko ntago none twakwirengagiza ko aya makosa yo arahari rwose ntago ari ukuvuga ngo babone n'amafaranga gusa kuba abana barataye amashuri barahari ni benshi kuko umwana ntiyajya kwiga mu by'ukuri ashonje ni COVID lockdown bakoze yagiye ihahamura abantu benshi ikarushaho kubahutaza uko bari basanzwe bameze hari inkuru narindi gukurikira kuri radio yabo iyo mu Rwanda bari kuvuga yuko ngo muri Rusizi ngo hari niba ari 500 byarabuze ngo miliyoni 500 byaburiwe irengero kubera yuko ngo nyuma y'i COVID abantu abarwiyemezamirimo bari batangiye kubaka amashuri bari kubaka amashuri ngo barwiyemezamirimo bagiye babura kandi amashuri atuzuye urumva rwiyemezamirimo yari yatangiye nk'amashuri runaka yajya kubona akabona atari gushobora guhemba abakozi akaburirwa irengero akabura kigira ahandi akimuka cyangwa akajya ahandi kugira ngo atazishyura abo bantu bamwubakiraga amashuri kandi urumva bose abagendamye imyenda ibyo nabyumva kuri radio ntabwo ari ikinyamakuru nabisomyeho ariko ubwo urumva hari ikibazo gikomeye cyane cyo gukora iyi mibare babeshya akenshi bafite icyo bagambiriye ariko nanone n'iriya leta buriya yabaye paralize ku bintu byose niyo mpamvu tuvuga ko imbere hayo mu by'ukuri hatagaragara nabo ntibazi iyo bava n'iyo bajya kuko urabona bajyaga abona imfashanyo nyinshi z'amafaranga y'impano y'ubuntu ya buri mwaka igihugu kikababarira kikavuga giti tuzohereza miliyoni zizi none ubu ngubu ibihugu byose bifite ibibazo by'iyi COVID nta gihugu kizajya gipfa gusohora amafaranga kitazi impamvu kiyasohoye tuvuga ko batazayatanga ariko bazajya bayaha igihugu bazi ko cyakoresheje neza oro mu Rwanda ho urabona iyi COVID yabaye yo guhutaza abantu kandi n'amahanga asigaye abibona ibintu bikorerwa mu Rwanda bisigaye bigera ahantu hose aho bagomba kujya kwaka amafaranga bagasanga ibyo bavuga mu Kinyarwanda barabitraduije babishyira mu ndimi niba yaraje kwaka amafaranga hano mu Bwongereza agasanga hari inkuru yasohotse ivuga ukuntu bakoresha amafaranga nabi cyangwa se muri Amerika ahari hose ubwo urumva bafite ingorane wibuke ko na Paul Kagame yajyaga aza hanze burya akabeshya agakora lobbying akagira gute ibyo byose buriya bari kubigiramo ikibazo cyane cyane n'iyi miryango twavugaga ya Lantos Foundation ni na za UN bose bari kureba bakavuga bati ibintu birakomeye ubu rero bagiye kuba paralize kurushaho iyi leta zaba paralize kurushaho kubera nubwo yari isanzwe ibeshya ku mibare nk'uko nguko ariko noneho bigiye guhumira ku mirari noneho byigaragaze niho uzajya usanga abantu bamwe na bamwe y'abacuruzi nka kuriya biyomokera bakajya kwicururiza hakurya ugasanga abantu barirwa bakubitwa buri munsi barengana abandi biyahura ari ukubera bwa butegetsi budashinga kuko ntago waba ubeshya gutya ntago wahera ku kinyoma icyo ari cyo cyose ubeshya icyo ari cyo cyose ubeshya ngo uvuge ngo uri kubaka leta nubwo bamwe baravuga ngo muri politiki ngo nukubeshya ariko sibyo burya hari ibintu by'ifatizo abantu baheraho niba ari igihugu ni igihugu igihugu ntabwo kiberaho kubeshya igihugu kijyaho kubera realite y'abaturage biyumvamo ubumwe biyumvamo ibintu bahuje amateka yabo ururimi yabo imipaka yaba ibintu bimwe na bimwe bahuje ibiriya bintu rero ni ukuri ntabwo ari ibibeshyo biba ari ibyo niba ari amateka baba yahuriyeho niba ari teritwari bayihuriyeho ibintu nk'ibyo noneho rero bavuze ngo igihugu ngo politike ni ukubeshya ntabwo ari byo burya niyo babeshya ariko hari ibintu bidakuka biba biriho biba bigaragaza igihugu icyo ari cyo cyose ibyo rero bakavuga ngo kubakira ku binyoma gukora imibare itariyo kubeshya abanyarwanda usigaye ubona yuko kuri abajyaga birukana bameya hirya no hino bahereye ku murongo burya byabaga byaturutse ku kinyoma kuko ntawabaga yavugurura ikinyoma mbere y'uko kigerwaho cyane cyane nk'abanyamakuru baba bagera ku muzi w'inkuru bakababuza noneho bareka kubabuza babameya bakarushaho gukora ibintu bibi uko bakora ibintu bibi niko igihe kizagera byajya hanze bikagera hanze cyarimwe ugasanga abantu barabirukanye uribuka bya bindi bajyaga babeshya bavuga biriya byo kurushanwa by'uturere by'imihigo ngo besheje imihigo nabyo ugasanga ni ukubeshya ahubwo nyuma yo kwesa imihigo ugasanga babahutsemo bose abameya bose barirukanye baturutse iruhande kubera iki ibyo by'imihigo nabyo batangaga statistiki imibare yo kubeshya ugasanga ahubwo hajemo ikimenyane ugasanga hajemo no gutanga ruswa ariho ibibazo byose bigenda bigaragarira ariko mu by'ukuri ukabona ko ntagaruriro dufite ikibazo ni uko gusa turi kureba uko yenda kari agatsiko kavaho n'abantu benshi yenda batahahungabaniye cyane ariko ibyakabaye byiza ni uko kavaho vuba yenda abandi bagatangira bakubaka ibintu bishyashya bizima n'ubundi ntaho turi kubona igihugu kiri kugana uko byagenda kose ibintu byose uhereye kuri covid urebye n'ububi bwabo ni uku kubeshya kw'imibare kubeshya ku bintu byose ibinyoma ubona ko ubutegetsi bwarangiye ntibakatubeshye ahubwo bashaka naho aho bakwirukira bakahabura ko bizanabagora Edouard rero nge ndumva nyuma bamaranye igihe ariko tuzajya dukomeza tubishyire hanze yenda n'abatabikurikira bagerageze kubikurikira babyumve bumve yuko tugomba kugerageza kubaka igihugu mu by'ukuri gishingiye ku kuri atari ibi binyoma bavuga yuko ngo bari muri politiki ngo yo kubeshya kandi bazi neza yuko ukuri ari ku ngombwa Edouard ndumva nabangarukirije aho ngaho urakoze
urakoze reka tujye ku ngingo yacu nabundi baraba kubeshya nabyo bigira ingaruka kuko niba leta abaturage bayo batayizera ihora ibeshya nk'ubu ijambo ryo gutekinika barishyize muri dictionary y'igifaransa gutekinika kandi ijambo ryahembye mu Rwanda kubeshya kwa kubeshya imibare akaba ari ikintu bavumbuye kwa akaba ari ikintu bo découverte kwa yo mu Rwanda kibita gutekinika kubeshya imibare kubeshya leta ikabeshya abaturage bikajya no muri dictionary kwa umva ari ibintu biteye ubwoba kubona leta umutegetsi ahaguruka akavuga ijambo bakavuga turabeshya ibyo mibare tubwiye ntabwo aribyo icyavuze cyose baturatubeshya mujo nzakurikira baturatubeshya murabona ejo bundi bavuga ngo nta masezerano bagiranye na Denmark yo kohereza impunzi mu Rwanda barahaguruka bararahira barashinga bararahira urumva noneho ejo bundi Denmark itangaza ko u Rwanda narwo bazajya bohereza kandi u Rwanda rwashinze rwarahiye ngo nta masezerano bigeze bagirana donc ni ibintu biteye ubwoba ariko nyine ni kimwe mu bigaragaza nyine ko ubutegetsi bwataye agaciro iyo abaturage batabwizera bazi ko bubeshya ibintu byose bavuga biba bitari byo nabyo ni ingaruka nyine zo kudakoresha ukuri bo reka tujye ku ngingo yacu ya Yeke Ntaganda Bernard aho yanditse inkuru inkuru numba ari muri de Rwanda yanyuze iyo nkuru iyo nitangazo rya Bernard Ntaganda ishyaka mbera kuri bo itangazo ngo rigenewe abanyamakuru numero ya 10 pesi mbera kuri muri 21 urwego iyo itangazo ravuga ngo urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda ruracurikiranya amategeko mu gukurikirana bwana Karasira Aimable ubwo ni inkuru yasinywe na Maître Ntaganda Bernard bo reka nkomeze rero iyo nkuru yavuga iti kuri 31/12/2021 inkuru yabaye kimomo ku bwana Karasira Aimable wabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yatawe muri yombi n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB akekwaho ibyaha birimo kuba kuri iyo macakubiri guha ishingiro genocide yakorewe abatutsi n'ibindi icyaha PS mbera kuri no ishyaka mbabarire ishyaka PS mbera kuri riributsa ko mu rwego rw'iterabwoba ibi byaha ari byo leta ya FPL kunze guhimbira abantu bose bayinenga barimo abatavuga rumwe nayo abanyamakuru n'izindi mpirimbanyi zihatanira ko ibintu byahinduka mu Rwanda mu mahoro nyuma y'ibyo byaha byabaye nka ya mpamvu inganururo urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwongeyeho ikindi cyaha cy'umugereka cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo bwana Karasira Aimable yindiza nyamara biragaragarira buri wese ko mu rwego rw'amategeko no mu bikorwa iki cyaha kimwe n'ibindi ntabwo byabayeho aradusobanura rero Maître Ntaganda aravuga ati mu bikorwa ibi byaha bwana Karasira Aimable ntabyo yakoze nk'ikimenyimenyi iki cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo ntiyashobora kugikora kuko urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntaho rwahera rugena ingano fatizo y'inkomoko umutungo bwana Karasira Aimable no ntaho urwego rwa ribu ntaho rwahera rugena ingano fatizo y'inkomoko y'umutungo wa bwana Karasira Aimable ku buryo rwashingiraho ruvuga ko adasobanura inkomoko y'umutungo bityo iki cyaha kikaba gishoboka gusa ku bantu bose bafite inkomoko y'umutungo ugenwa n'itegeko aha mujumbe neza mu bijyanye n'amategeko biragaragaza neza ko itegeko rigamije kurwanya ruswa no kuyikumira rirasobanura neza mu irangashingiro yaryo aho ritunga agatoki ko ari abantu bari mu nzego za leta n'iz'abikorera ibi byo nyine biragaragaza neza ko bwana Karasira Aimable atarebwa n'ibikubiye muri iri tegeko birumvikana neza kuko iri tegeko bigamije kurwanya no gukumira ibikorwa bibangamiye inyungu zishingiye ku mutungo rusange wa rubanda bityo kuba bwana Karasira Aimable atunze ari amafaranga ntaho yavukije rubanda umutungo wabo aha biragaragara neza ko leta ya FPL mu gukurikirana bwana Karasira Aimable iri kototera abantu bose bayinenga badafite aho bakura amikoro dore ko benshi badashobora no kugira ikintu bakora mu Rwanda kibabyarira inyungu kugira ngo bibesheho leta ya FPL ikaba yarabaciriye igihano cyo kwitwa bahagaze mort civile mu gusoza ishyaka pesi mbera kuri riributsa ko iki cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo kiri mu mujyo w'icyaha cyo gucuruza abantu Maître Ntaganda Bernard yashinjwaga n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda mu minsi ishize bishingiye gusa ko rwasanze mu rugo rwe amafaranga bikorewe i Kigali tariki ya 7/2021 Maître Bernard Ntaganda perezida fondateri w'ishyaka PS mbera kuri sinye reka ndekera aho ngaho ni inkuru nashaka kubagezaho ngira ngo nta komantari ndi bushyireho mwayumvise impamvu Maître Bernard Ntaganda bisobanura kuriya n'ibintu byumvikana reka ndekera aho ngaho ne gutinda Jean Pierre niba ufite igitekerezo kuri inkuru ya kuri itangazo rya Benin Ntaganda wagira icyo uvugaho ijambo ryawe Jean Pierre
ndumva ni itangazo mu byukuri kandi nta cyana kwirwa ndivugaho ni itangazo ariko inkurikije uko nyine abivuga karasira kuba afite amafaranga ntabwo ari igitangaza ariko rero ababona amafaranga hariya bose byende batekereza ko abayavuye hanze ibyo bakabita ko ari ikibazo ariko ngira ngo yagiye abisobanura avuga ati abantu bahanze hari amafaranga banyoherereza kugira ngo icyambere karasira ni umucikacumu arera umurumuna we kandi nawe umurumuna udakora tameze neza yagomba kubona ifashanyo nk'uko abantu bo hanze bafasha abantu bari mu gihugu mu bintu bisanzwe n'ese buriya muri mu gihugu cyose reka dufata abantu bari hanze hari utohereza amafaranga mu Rwanda kandi iyo bayohereje hari ayo bafataho ya transport yanyura muri Western Union aho banki yururukiyemo yose hari amafaranga y'imisoro bafataho nabo bakunguka ubwo rero karasira nuko ni kwa kundi ushaka guhana umuntu ukamushakaho icyaha aho cyavaho hose ariko mu by'ukuri ngiye nkurikije bari abantu bo muri Ribu numvise ko uyu witwa Ruhunga mukuru wa Ribu na Businge aribo ba mbere muri Arantos yashyize mu majwi mu by'ukuri bari abantu bazahanwa nyamara bikomeye cyane kuko iyo wanze umuntu ukamushakira n'icyaha kitariho ibyo twavugaga ubumuhemuki umukura mu buzima bwe busanzwe nta mpamvu kandi ari uko umwanze gusa ntekereza ko ibyo Ntaganda yakoze mu by'ukuri abwira n'abanyarwanda yenda kugira ngo yerekane ko nubwo mu gihugu batavuga ariko we agerageza kuvuga ubwo nawe abatanze ubuzima bwe kuko niba uvugiye umuntu akarasira urabizi ko hari amwakira igihugu biba ari ikibazo bamwanze bose niba baramubonye bagasanga ari umucikacumu ariko ntibareka no kumubwira yuko ngo ari umuntu uhakana jenoside mutemera jenoside yakorewe abatutsi ibyo byose bakabimurega kandi nawe ari umucikacumu ibyo byose ni ukuba bamwanze bakamushakira ikirego aho cyava hose ariko mu by'ukuri njye nashimira Ntaganda kubera yuko nibura abagize icyo avuga abandi babishoboye nabo bavugira karasira ni umunyarwanda ni umuntu warokotse ugerageza gutunga umuvandimwe we ariko udakwiye kurenganywa n'abarabicanye bari abantu n'abantu b'abagome cyane banyweye amaraso menshi ariko mu by'ukuri bagomba kumva yuko nabo bafite amaherezo cyangwa se banabyaye bafite abana ese abo bana babo barabona ko amaherezo azaba yahe niba bafata umuntu wari wese bakamuhikiraho icyaha atigeze nakora bari abantu murabona nta miryango bagira buri njye mba numva narumiwe umuntu akajya ntariya kuri televiziyo akavuga uriya muvugizi wa RIB ejo numvise avuga njye ndumirwa ndavuga nti sonko uyu muntu ko mbona akiri umujene ko akiri umusore arakora ibintu by'amanyanga urubyaro rwe arumva amaherezo bizagenda gute ko biriya bintu bizahinduka so njye ndumva ibyo Ntaganda yakoze mu by'ukuri kugira ngo asobanurire bariya abantu atange n'urugero ko mu gihugu hari abashobora kugira icyo bavugira karasira kubera ko karasira n'umunyarwanda ndumva ari urugero rwiza yatanze niba benshi babikoraga gutyo ndumva naba ndekeye aho ngaho ntabwo ari byinshi umuntu yabivuga
urakoze nanjye ananjye iki kibazo ari amafaranga nyanjye afite akabazo gatoya kubera ko ntabwo karasira wenyine ufashwa n'abantu muri diaspora muzi ko na leta ubwayo yifashisha muri diaspora urugero nabaha murabona ko hari inkuru mu gihe icyo bitaga ngo kurwanya bye bye nyakatsi muzi ne ko leta y'u Rwanda yanyanganye miliyari ebyiri z'amafaranga yavuye muri diaspora yo kubaka amazu ngo y'abantu basenyewe muri nyakatsi miliyari ebyiri barayamize ejo bundi mwumvaga urubanza i Kigali rw'abantu bagiye ngo kubaka inzu abantu bishyize hamwe bakubaka inzu bo muri diaspora hari i Nyamirambo ngo inzu zo gucumbikamo abo bantu nabo bariri miliyari ebyiri muzi neza ko Kagame iyo biyari muri kampanye ngo zo kugurira abakene ngo za smartphone buri teka bitabaza abantu muri diaspora amafaranga agomba kuva muri diaspora amafaranga ava muri diaspora ku isi yose no mu nkambi z'impunzi muri za Malawi na za Mozambique hava amafaranga ajya kugurira abanyarwanda mitiweli twabonaga mu nkuru nyinshi cyane ndabikurikirana ibi bintu ukabona ngo abantu bo muri Mozambique muri Malawi bo muri Botswana simbizi ngo kandi abenshi bari impunzi ziri mu nkambi ngo bohereje amafaranga yo kugurira abaturage mitiweli no mu bihugu byose by'Iburayi nayo hose muri diaspora hava amafaranga menshi yo gufasha abaturage kugura mitiweli ikintu cyose kibaye porogaramu yose ibaye leta y'u Rwanda yitabaza abantu muri diaspora ndetse bakavuga ko ngo amafaranga muri cyose burasho kavuga amafakera mu minsi ishize ubukungu ukimeze neza covid itarabeza ngo binyemo bohezaga amafaranga yize muri za 250 million y'amadolari ku mwaka amafaranga menshi cyane kuri bije y'u Rwanda urumva rero ko niba leta ubwayo yifashisha ikenera amafaranga yo muri diaspora hari n'abandi benshi abantu mubona ku mvuga nkoranyambaga abantu barwaje abana umwana arwaye kumuvurira mu Rwanda byamunaniye umuntu akajyari ati nyamuneka nimwohereze imfashanyo mu fundraising uriya mwana bajye kumuvurira mu Buhinde bamujyane muri Kenya se ibyo ni ibintu bihoraho rwose abantu barwaye indwara zikomeye hariya bagashaka abantu babafasha kandi birakunda abantu amafaranga akaboneka abana bakajya kwivuza bagakira none kuki karasira rero wenyine bataka karasira nkuko nari nabivuze bamwirukanye ku kazi kandi ku maherere deje numva ashobora ko yanabareze ko bamwirukanye mu buryo budahuje n'amategeko ubumva ko uyu muntu umwirukanye ntaba kibashije kubaho naba kibashije kuriha inzu umuntu utuye i Kigali afite umwana yavuga ko afite murumuna we nawe ufite ibibazo by'ubuzima nawe agomba gutunga umurwayi agomba deje aya mafaranga bavuga nta nubwo arayi gusa nayo kumutunga we na murumuna we kuko niwe umutunze ni umuryango amfite ntago araye kandi numva nkuko nabivugaga rero abantu bose barafashwa niba gufasha ari icyaha ubu no kuvuga ngo bazabihagarika abo bifashije ngo barwaje abana abo bafasha mu bya mituweli babihagarike niba ari icyaha niba diaspora itagomba kugira umuntu ifasha mu Rwanda niba bihindutse icyaha ubwo tutazongera kubona abantu bavuga ngo ngoherije amafaranga ngo yo kujya kugura mituweli abaturage ngo yo kujya gufasha abaturage ibi nibi ibyo nibi na leta yitabaza diaspora ibyo byose bazabihagarike kuko bikora icyaha kandi iyo umuntu yifashisha ntaho limiti iri ngo niba uvuze uti nyamuneka nimumfashe mfite ikibazo iki niki ntaho hari limiti ivuga ngo nimumfashe nimugeze ku madolari 1000 muzahagarare ushobora kwifashisha ushaka 5,000 ukabona 10 ntabwo bavuga ngo yafate ngo yasubize ngo nibyo ntabwo bibaho urumva nta limiti hari iyo umuntu yifashisha agize imana abona bamufasha kandi si wifashije wenyine ngi ndumva bira bintu nukumwogeraho uburimure kwa ni kumwigirizaho nkana kubera ko abifashisha ni benshi muri kiriya gihugu na leta ubwayo irifashisha nta cyaha kirimo rero reka ndekera aho ngaho mbo reka njye ku ngingo yacu yindi ni ndayivuga vuba niko muribuka umuambasaderi w'Ubutaliyani muri Kongo witwaga Luca Attanasio uherutse kwicirwa hafi ya Kongo yaguye mu gice cy'abantu bamuteze ubu rero amakuru agezweho nuko ngo hari umuntu umukozi wo muri PAM niba ari umushinzwe logistique simbizi ngo ariwe cyane cyane barimo gukurikirana ashobora kuba yaramwohereje mu nzira itari yo ngo nta mezure yafashe kugira ngo bamwiteho muri iyo nzira yaragiyemo bamurinde n'iki byose bashobora kuba ngo barakoze uburangare uwo muntu wo muri PAM ngo arakurikiranwa ariko hari ibindi umuntu ukurikirana iriya dosiye hafi yatubwiye nuko ngo hari abandi bantu b'abakomando batandatu barimo gushakishwa uwo muntu wo muri PAM arakurikiranwa cyane ushinzwe logistique wagombaga kumurinda kurinda diplomasi akamushakira abantu bamurinda n'iki byose ngo yamwohereje mu muhanda ku musara yigenda abantu baramutega baramurasa n'umushoferi we baramwica uwo ambasaderi ariko ngo hari n'abandi bantu batandatu kandi nababwira ko mu nkuru zashize mwibukaga ko ngo abantu barashe icyo gihe uyu ambasaderi amaze kuraswa hari abantu bavuga ngo ni batanu ngo bahungiye mu Rwanda bahise birukanka bajya mu Rwanda ntabwo nzi neza ntabwo nahamya neza yuko abo bantu ari bo bari gushakishwa ariko hari inkuru twigeze kubona y'abataliyani bari muri kariya karere bavuga ko abarashe abo bakomando barashe bahise birukanka bahungira mu Rwanda ubwo rero ngo barimo kubashakisha mbabarire ntabwo mvuze ko ari bo bari gushakishwa nuko gusa inkuru amakuru dufite wenda mu gihe ko batavuze nuko ngo hari abantu b'abakomando batandatu barimo gushakishwa mubarashe uri ambasaderi Luca Attanasio hafi y'Igoma reka ndekeraho ngaho mbo iyi nkuru mbo hari commentaire ufite kuri inkuru Jean Pierre
ndumva ntayo Edouard kwa komeza
reka dukomeze indi nkuru ni inkuru wenda barimo dushyireho audio Chantal ashobora kudushyiraho audio inkuru yerekana ukuntu ngo abaturage gukora mu majyaruguru y'u Rwanda bahombejwe n'amafumbire ya fake amafumbire atujuje ubuziranenge iyo nkuru iri hafi iramutse ibaye hafi badushyiramo abantu bakayumva mbo reka maze mvuga wenda badushyiramo mu kanya mbo hari ikibazo twakunze kubaza mu bihe byashize muzi neza ko mu myaka ishize ariko n'ubu ntawe ikibazo kirakemuka leta yavanaga imbuto zose yabazivanaga hanze noneho twagiye tubona kezi nyinshi cyane donko aho abaturage babonye imbuto zapfuye bakazitera ntizimere bakazitera ntizere niyo zakwera ntibigori ntibiheke noneho ikindi rimwe na rimwe imbuto zikaba zaraje zitinze ko zabaga zaravuye hanze nazo bazemporuta bazivanye hanze kaza zitinze igihe cyo gutera cyararenze ubu ni nyine zikaza zirwaye zimeze nabi noneho tukabaza tuzi ariko ko leta yabujije abaturage kwibikira imbuto ikavuga ngo imbuto ni ngenzi ubu ni ikiraka cy'abahaga abantu bo muri FPR ngo imbuto niyo izajya izigurisha abaturage ikabagurisha imbuto zapfuye cyangwa rimwe na rimwe zikaza zitinze abaturage bakabihomberamo ntizimere cyangwa se ntibitanga umusaruro twarabaje tuti icyo gihe twarabaje tuti ariko ninde muntu ugomba kwirengera igihombo cy'abaturage ninde muntu ugomba kukirengera ibyo birumvikana ko byari leta ariko leta ntabwo ibikora kubera ko iriya leta nyine ni urumva ko ni ibintu biri logique umuntu akugurije imbuto zapfuye cyangwa se zikaza zihenze mu bucuruzi hari amasezerano abantu bagirana uzangurisha imbuto nzima ntabwo naguha amafaranga ngurisha imbuto zapfuye cyangwa se niba ngomba gutera ku itariki n'iyi ugomba kuba wazigerereho niza zitinze ubwo ingaruka ugomba kuzirengera urumva ko ibi bintu byose binyuze mu buryo bw'amategeko leta niyo ugomba kubazwa niyo agomba kubazwa igihombo abaturage abahinzi n'aborozi bagize noneho hiyongereyeho ikindi gishyashya nuko ngo babazaniye abahinzi babazaniye ifumbire yapfuye nako ifumbire ya fake cyangwa se ifumbire ituje ubugiranenge abaturage imyaka yabo ntiyere kandi basohoye amafaranga ahangaha rero kimwe no ku n'icyo kibazo twabajije ku kibazo cy'ifumbire n'icyo kibazo twabajije mu byerekeye imbuto zitujuje ubuziranenge cyangwa se ziza zitinze iyo fumbire ninde ugomba kuyirengera igihombo cyatejwe n'izo fumbire zitujuje ubuziranenge ninde ukwiye kukirengera muzi neza ko bavuze ngo abaturage ngo bamwe bagomba kugira ubwishingizi ntabwo ari bose barabufite ariko se niyo baba babufite niyo abaturage bafite ubwishingizi abahinzi borozi baramutse bafite ubwishingizi wowe ukaza ukabagurisha imbuto zapfuye ntizimere kwete bagatera ntizimere cyangwa se zikamera ariko ntizere dongo bikagaragara ko wabazaniye imbuto mbi cyangwa se wenda izo mwavuganye ntiyabari zo wabahaye cyangwa se ukazana zitinze ngo nabyo bishobora kugira ingaruka ku musaruro ukabazanira iyi fumbire yapfuye iyi fumbire itari yo dongo ya feki ya ituje ubuziranenge bagahomba ni uwabibagurishije cyangwa niyo asiranse ni ubwo bwishingizi bwabo bugomba gusiporuta iki gihombo ngewe nkavuga nti rero ntabwo nta asiranse nimwe wabona yemera kwirengera igihombo gitewe n'imbuto mbi cyangwa se gitewe n'aya mafumbire ya feki kubagurisha ibintu bituje ubuziranenge ibi bintu bigomba kwirengerwa n'uwabigurishije kandi uwabigurishije ni leta nabariya abantu bo mu gatsiko baba bazana imbuto zapfuye bazana amafumbire atujuje ubuziranenge bakaba abaturage nibo bakombye kubyirengera kuko biramutse bigenze bityo nta asiranse yazemera kujya muri iyo bizinesi yo kujya kwishingira imyaka kubera ko nta n'umwe wabyemera ahangaha rero leta murabona ko leta iteza abaturage igihombo ariko ntigire icyo ikora kugira ngo ibarenganure kugira ngo iki gihombo yabateje aba ariyo ikirengera abaturage bakabihomberamo reka ndekere aho ngaho ni ingingo ngufi cyane Jean Pierre uramutse ufite ijambo kuri ingingo wayitanga uramutse ufite igitekerezo kuri ingingo wayitanga tukarangiza ijambo ryawe Jean Pierre
urakoze Edouard iyi ni ingingo n'ingufi wivuze ariko kuyirambura iyi ngingo irakomeye cyane kandi ihera ku byo twatangiriyeho tuvuga ibyerekeranye no kugwingira kw'abana n'uburezi urumva hano mu bihugu byateye imbere mu by'ukuri niba hari ikintu cya mbere cyitabwaho kibaho ni ukwedika abana urumva umwana akigira imyaka ibiri batangira kumuha gukora ku buryo ajya muri garidiyeri akazagira ubwo yiga primeri sekonderi mu universite uziko nabwo ufite amanota meza wese bakora kubyo bamuguriza amafaranga akazayishyura akora ariko agiye afite amanota meza anabishaka abagomba kwiga ibi bintu rero byose turi kuvuga byo by'amafumbire by'imbuto ibi bintu bisaba ubwenge ntabwo ushobora gufata bari abantu bagiye bava mu makambi cyangwa se abantu batigeze biga ngo ubashyire mu ibi bintu ngo ujye ujera ngo ibintu abaturage bakora byose ngo bijerwe na leta kandi leta ifite abantu batize nabize bize ariya amashuri adafite ireme twahereye tubivuga nukuvuga ngo niba umuntu yarabuze ngo umwana apfa mu iterura niba umuntu atarabonye uburere buhagije ukamubwira ngo agiye kumanajinga ibyo bintu by'imbuto ibintu by'amafumbire uzi ko mu minsi yashize twajyaga tubona imiti bahawe cyangwa batumije ku mafaranga ya leta igasazira mu tubati kandi atari ukuvuga ko abaturage babonye imiti imiti ikazasazira mu tubati ikaba expired kandi abaturage batarabonye imiti mu by'ukuri ihagije ya miti urumva yaba expired barayijugunya ni ukubura rero ikintu kiri kubura hariya ni ubumenyi bw'ibintu kwibwira ngo wapfa kujera abaturage niyo yaba umurenge ntabwo ari ibintu byoroshye birasaba ko abantu bajijuka bakiga kandi bakiga amashuri abaha ubwenge ubumenyi nyabwo kugira ngo bashobore gukora ibyo byose mu minsi yashize nigeze kumva nubwo bavuga ngo ni ukritika ariko byarabaye madamu bitwara avuga ati umuntu wavuga ute ko umuntu atumiza imashini ihinga bakamuzanira itsindagira ubutaka mu muhanda uwo muntu iyo urebye neza umuntu niba yaranize ariko ntabwo ajijutse kuko niba azanye bambe yaratumije imashini yagomba gusobanura iyo mashini icyo ikora niba ikosa ari ukwibeshya koko urumva ni hahandi uri bagutesha ubwo iyo mashini iyo yazanye yo gutsindagira umuhanda itari ikenewe izasubizwayo ese ayo mafaranga azayishyura azaba ya leta nayo ese uwo muntu wayitumije niwe uzayishyura ugasanga ibintu ni urusobe ukibaza uti ikiri hejuru y'ibi byose ni uburezi bupfuye abantu ntibize n'abize bize mu mashuri mabi ku buryo icyo akoze cyose aho kiva kikagera ugasanga ntabwo kiri kujya ku macinga ku bikenewe kuvuga ngo ibibazo birahari ariko ibisubizo ntibishobora kuboneka igihe abantu badafite ubwenge bwo kubifasha kugira ngo byorohe kandi urabona ibihugu biri mu nzira y'amajyambere nanone biba bikeneye nabyo n'abayobozi uribuze uko babikoreramo ukuyemo ifaranga biriya bya ruswa ngo bavuga ngo nta ruswa ngo iba mu Rwanda urabizi ko ibyo ni ukutubeshya ariko ikintu kiri kubura ibi byose ni uburezi butariho budafite ireme noneho rimwe na rimwe ukajya ubona abantu yenda bagenda mu mihanda nk'uriya muntu wa RIB iyo ari kuvuga ugira ngo ni umuntu wize ariko ntabwo yize ingingo atanga zose z'ibintu aba ari gusobanura usanga ari nk'iz'umuntu w'umushumba waragiye inka utarigeze ugera mu ishuri uri kukamubona yambaye karavate n'ipantaro n'ishati ukagira ngo ni umuntu ariko mu by'ukuri ubwenge ibintu biba biri kumuvamo ubona ko nta kigenda ibyo bintu rero byo kuba bavuga ngo wagiye ubona ngo imyumbati bahinga nayo ngo ugomba kuba ari rwiyemezamirimo ngo uyihe abaturage hari aho wagiye ubona bagiye bayiha nk'abantu nk'ibigori tekereza ibigori imbuto y'ibigori bayiha nk'abantu bajya kubona ibigori biheka ntibigire icyo bizaho ibyo twagiye tubibona kenshi cyangwa ugasanga ibigori byahindutse ibintu bimeze nk'iki nk'urubingo bikazarinda bikura gutyo gusa wa mugani ikosa warishyira kuri indi ubu se umuturage niba agiye kwicwa n'inzara arumva atishwe n'uwo muntu n'iyo leta imubwira ngo mufite rwiyemezamirimo ngo usobanukire ibyo bintu ubu ikibazo ni abaturage ni igihugu rero ubwo urumva kiba cyaragiye mu by'ukuri kuba abaturage barengana muri ubwo buryo bakicwa n'inzara bakababara kandi bari bizeye ko bafite ngo abo bantu babafasha gutumiza imbuto gutumiza kuzihunika no kuzihunika burya nabwo wabonye ko njye nagiye negera abantu b'abahinzi ba hano mu bihugu by'i Burayi mu by'ukuri nk'igihe rimwe hari nigeze kubona akazi mu bintu by'ubuhinzi ariko nabonaga uburyo bakora ibintu byose akantu ku kandi kandi nta kwibeshya twe iwacu rero uzi ko atari n'abantu bashobora kwikonsantara nuko kwiga kwabo kudafite ireme ugasanga ibintu byose byapfuye ni ukuvuga ngo niba uvuze ngo ugiye gushaka imbuto y'abaturage ugomba kumenya igihe abaturage bahingira n'igihe basarurira ukabaha ibintu bikazira ku gihe kandi nta kwibeshya ariko se ubu umuntu utarize utarabonye uburezi bumeze neza urumva byashoboka naho rero naho ngaho amakosa ari yego gatubuze ko ari ngufi ariko ugiye kwanariza inyingo mu byukuri usanga ari ndende cyane ni naho nigeze kumva bavuga ngo bazafata ubutaka ngo bw'abaturage ngo babuhereta iyo leta yaje ubutaka bw'abaturage wibwira ko ni education yabo imeze gute ku buryo bajerera abaturage ntibicwe n'inzara ni ibintu biri hariya hari ibintu nge umuntu yumva hariya ugasanga nuko exagera bitanashoboka ubuse barananirwa kubika imbuto z'ibigori ngo abaturage babone ibigori bahingire ku gihe basarurire ku gihe ngo imirima ya leta yose bakayiha ngo leta imirima y'abaturage yose ikajerwa na leta iyo leta nta kintu nyibonamo na n'ubu urumva ko ibintu byarazambye abaturage bicwa n'inzara umubabaro kubera leta ibabeshya nabira ntibyagira inka iyo warebaga wasangaga ari ibintu byiza ariko mu by'ukuri ntabwo inka zifitiye abantu akamaro ngira ngo twabivuzeho kenshi tuvuga tuti se waha inka irya kurusha abantu ukayiha umuntu w'umukene byashoboka ibyo byose ni ukubera nta mibare baba babikoreye nta bwenge nta gushyira mu gaciro ni ibintu byaho ngaho gusa ndumva mu by'ukuri ni ibintu ni ingingo ishimishije ariko nanone igera no ku baturage buriya ugiye kuyanariza wasanga harimo ibintu byinshi cyane ariko ahanini kuba nta burezi bumeze neza nicyo kintu cyica byose ugasanga niyo leta n'aba bandi bafite akaboko kikoreramo baruswa n'iki na Kagame ubwe uzi ukuntu adepansa cyane ugasanga ibintu byazambye ndumva rero aricyo nabivuga Edouard urakoze
urakoze cyane ejo hari inkuru yarasohotse ivuga ngo abasenateri ndumva inkuru ya Ijwi rya Amerika ngire ngo hari ivuga ukuntu ngo abasenateri bigaga ibibazo bidindiza uburezi noneho umudamu wo muri Ijwi rya Amerika watanga iyo nkuru avuga ko ariko dukunda kubivuga natwe bavuga ko igitabo mu Rwanda igitabo gisangirwa n'abana batanu ha noneho ngewe rero iyo numvise icyo kintu ubwo ngo uhita buzenguruka kubera iki ndeba umushinga uya mushinga Kagame yazanye ejo ubundi ivuga ngo ugomba gutwara miliyari imwe na miliyoni 400 z'amadolari ngo utumodoka ngo elektrike ngo tugende tuzenguruka mu kirere umuntu akatekereza umushinga nk'uwo nguwo ari mu gihugu abana be reka tubite abana be abana bo mu gihugu cye abanyeshuri basangira igitabo ari batanu basangira igitabo bagisangira igitabo buri wese ataragira igitabo cye ariko akazana imishinga y'igitangaza atarabasha kugurira abana abanyeshuri be ibitabo ikintu cy'ibanze cyoroshye cyane atarabasha kugikorera abanyeshuri akazanye imishinga y'igitangaza mureka ntikiraho ngaho
Edouard hari ahantu ndabonye abana biga mu ishuri bateruranye umwe ateruye undi nta ntebe zo kwicaraho zihari ibyo nabyo
byahangaho tekereza rero ubwo rero ikibazo gikomeye mureka Jean Pierre reka turekeraho ngaho ndagushimiye ko waje mu kiganiro ka memu abataje kuza ariko nabo tuye tuvaze ikiganiro batabaje kuza nabo ndabashuhuje kandi nizera ko nabo ubutaha wenda bazanyarukane babona akanya tushimire Serge na Chantal badufashe ku buhanga bw'ibyuma n'abandi bose badukurikiye abanyarwanda b'ingeri zose badukurikiye bose turabashimiye Jean Pierre nawe wafata ijambo ugasezera ijambo ni ryawe Jean Pierre
ya urakoze cyane nanjye mbashimire Serge na Chantal nshimire n'abantu n'abavandimwe bacu basangira ngendo twajyaga dufatanya kuba batabonetse nta kibazo ariko turi kumwe buriya twese dushobora kugira ibibazo ariko rero ni ngombwa ko dukomeza urugamba kubera yuko ibintu tuvuga bifite akamaro cyane kubera usigaye ubona ko nibura no mu Rwanda hari abagerageza kuvuga nubwo bagera nk'ahariya bakabaniga babuza kuvuga ariko hari igihe bazabikoresha ingufu mu by'ukuri ntago nge nemera yuko abantu bazapfa bareba kandi babona icyaga kwiye kubakiza turabivuga nabo bakabivuga ariko bo kubera bari mu gihugu ugasanga ni ikibazo rero ni ukuvuga yuko ngo twebwe tugomba guhera hanze nabo no mu gihugu bakavuga kuko ntabwo buriya butegetsi buzahoraho hari aha discussion nari ndimo numva bavuga batese murabona Kagame murabona FPR ishobora kuzatsinda amatora amahere ishobora kutazajya mu matora igihe kimwe hakajyamo nk'irindi shyaka ibyo urumva ko niba batangiye kubivuga gutyo nuko biri mu mitwe yabo nuko bumva ko bishoboka kandi hari abavugaga bati ntibishoboka bamwe bakavuga bati uriya Green Party ati hari ibintu ubona bigoye kubinyuramo abandi bati FPR yigaruye byose ariko niba hari iyo mpumeko yuko mu gihugu bashobora kudiskita ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukuvuga yuko byanze bikunze bizera ko hari umunsi ibi bintu bizahinduka ko nta iyi myaka FPR imaze irarambiranye so kubivuga rero ni byiza ariko nanone abantu bagashyiramo n'ibikorwa ntibibe kuvuga gusa ngo biherere mu magambo ariko nanone tukagerageza ko ikintu cyose kugira ngo kigerweho nuko abantu babanza kukiganiraho bakamenya aho ibintu bipfira bakamenya naho bishobora gutungana iyo mudashoboye kubivugaho rero no kuvuga yuko haba harimo ikibazo no kugishakira igisubizo cyaboneka icyari cyose kitavuzwe biba bigoranye ndumva rero nagushimira ngashimira n'abazatwumva bose nabo dufatanya bose ngashimira n'abasangirangendo ba RNC cyane cyane aba hano muri UK ntekereza yuko i COVID itatworoheye ariko dukomeze urugamba dufatanyirize hamwe tuzatsinda rero nkaba ngusezeho kandi mbashimira mwese murakoze
urakoze cyane nawe ndagushimiye ubwo rero nta kintu nanjye nasigaje nta kindi gisigaye no kurangiza ikiganiro kandi tugashimira abadukurikiye bose tubabwira ko tubakunda cyane kandi ababishoboye bose bakunda radio itahuka ababishoboye baduha amabuye kugira ngo radio yacu igumye gukora neza burya tuba dukeneye amabuye kuko amabuye agira agasaza ibi bintu tuba turimo ni ibintu bibaza mikoro ngo rero buri wese ubishoboye yatanga uko yifite kugira ngo radio ibashe gukora neza ntawe tuvunisha ntawe icyo buri wese utatanga uko yishoboye ariko ni geste nziza iyo ukoze akajeste kawe gatoya nawe uba utanze umusanzu kumwumvise ko hari abantu badufasha gushyira amategeko ari mu cyongereza bakayishyira mu kinyarwanda bazi ibyongereza bazi ibitaliyani burya n'abazi ibitaliyani baradufasha rimwe na rimwe bakadufasha amategeko yo mu gitaliyani bakadushyira mu gifaransa buri wese atanga icyo afite ushoboye gukora akazi nk'ako ngako ko gusemura indimi aradufasha ufite amafaranga 10 akaduhereza kugira ngo nyine dutere inkunga radio yacu radio yanyu mwese abanyarwanda murakoze rero turabakunda cyane kuri radio itahuka mugira amahoro ni Kabaye Medwari ubategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho murara haryana hari umwanzi
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango twokera kwa gahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Demokrasi,